Yeah, man. Rap's cool, rap's cool.
Rap's cool,
full ride. Yeah, man. Tunafanya.
Yo, maisha ni msoto, maji ya moto. Wengine mesha magumu, wengine maisha ni mpeto. Ndani ya night kari, kanari, minipo ghetto. Nimekura post, mwari, mama, watoto. Natafakari, ni vipi, tafika kesho. Swali mfululizo, kichwani na utadoto. Maraga from rangoni sauti nzito kuchabo dirishani du kuna waka moto na jitosa akuna kumbana na vizito lete chochote una kesi nzito nimebambikizo mfukoni na msokoto nitawonga nini mwenzenu nipo aroso wataishi vipi mwanangu kurwa na doto erishe duni sambamba na mkongoto na jitosa uwanjani kupigana na shetani mashe yeswazi ni kweli ya watu duni wachache chini wenzetu juu angani tokeni mafitoni tumengeye vitani jebura msingi kwa nini sina medani msanii bora ni yule mwenye imani awe jasiri jasiri toka tumoni isimanishi zari mgombi barabarani fedha halali kwa matumizi ya nyumbani fedha halali kwa matumizi ya nyumbani yeah. Hey boy yeah hii tunafanya tunawaleta wananchi dunia yeah maisha ni haya haya. Hip hop for it, yeah. Oxide Studio, yeah, yeah. Man.